Tilly Paul. Naweza, niko na bwana.
Father one, respect, I'm the king, man. Hizo Mr. Lien, inahitaji breastfeeding. Father one, respect, I'm the man. This is my song. Ladies and gentlemen, pay attention. Don't take the cell phone. I learned a lesson and may God bless them. Okay, I got a surprise, not the first time. Ini kuhaso, not free muscle. Oh Jesus, take me. Can I be your son before the sunrise? Your Highness, Devamet is thingy, but she can't be the best. Please, oh Jesus, take me. Can I be your son?
Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani. Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani. Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani. Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani.
Okay, all the things I have, just deserve to be a king, not a kid. Na maheta sungu RIP. At least sio mazishi, but mungimes ni to a crush nyinyi. So, never mind cause I'm the baba. So, kunyo nitanyo vizuri sana. Misi mjaka, nimesaka, nikapata. I'm a raspy kacha, but wezi nipata, si ufala. Kwa sasa mindi rapa, no matter wezi nipata.
Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani. 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 Mio Tilly Paul, upitia, masela wengi, wanafyata, adi siwezi, kumbe niko na jalali. Aya, one day nikipita njiani, ati nanyosha mkono, ati na wagreet, wanalenga. Ila wajui leo, ni mimi, kesho yake, you never know, niko na baba. Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani. Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani. Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani. Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani.
Okay. Rhyme Zangurus, car edition in the seas. Na music red car back in the beat. So that's why, shida ilianzia. Ulipo jambia we ni obasia. Kube we ni kasia. Ati kusafisha rada, kume ni kujidanganya. Ati we ni pasta, haha. You're a bastard. Okay, get the hell out of here.
Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani. Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani. Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani. Misiko down, mulipo dhani, niko na jalali, maishani.